waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
qof kale oo Australiana ayaa u dhintay xanuunka coronavirus. Qofkan ayaa ku safray markabka dalxiiska ee Ruby Princess oo u kala gooshay Sydney iyo New Zealand. Haweentan oo 70 jir ahayd ayaa maanta oo talaada ku geeriyootay cisbitaal, waxayna ka mid ahayd rakaabkii ugu horreeyey oo laga helay xanuunka COVID-19. 7 qof ayaa ku dhintay ilaa iyo hadda New South Wales, halka hal qof uu ku dhintay WA. Hogaamiyaha mucaaradka gobolka New South Wales, Jody McKay, ayaa sheegtay in bulshadu u baahan tahay in dowladdu tallaabo adag ka qaado maraakiibta dalxiiska ee dadka soo gelinaya dalka.
And there are thousands of passengers and crew that are wandering around this community that don't even know they should be tested.
Waxaa jira kumanaan rakaab iyo shaqaalaha maraakiibtaasa oo shacabka iska dhex socda oo xataa aan ogeyn inay xanuunka iska baaraan iyo in kale. Dadkaas lamaba socdaan waxa socda, taasina waa in dowladda heer gobol iyo mid federaalba ay jabiyeen kalsoonidii shacabku ay ku qabeen inay hawshooda qabsadaan. Premierada gobolka New South Wales ayaa sheegtay inay gacan bira ku qabanayaan dadka dhagaha ka furaysanaya awaamiirta caafimaad ee karantiilka iyo kala fogaanshaha. Tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ee gobolka waa New South Wales ayaa kor u dhaafay 800 qof, iyadoo 6 qof caafimaadkoodu xaalad xun gaaray, kuwaasoo hadda ka soo kabanaya. Premierada gobolka Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in ciqaab adag la marin doono dadka aan ku dhaqmin kala fogaanshaha ama waxa loo yaqaano social distancing-ka.
I don't care what criticism I get, throw it at me, because I am doing it because I believe it's in the best interest of the citizens of New South Wales.
Ma kala jecli in laygu dhaliilayo in kale, waxa doontaanba iga sheega, sababtoo ah waxaan u sameynayaa waa danaha muwaadiniinta gobolka New South Wales. Waxaan nahay gobol ka duwan gobolada kale. Dadka ugu badan ee dalka dibaddiisa ka yimid ayaa gobolkan yimid. Tirada ugu badan ee xanuunku uu ku dhacay dalkana waa gobolkeena, laakiin waxaan idinku bishaareynayaa inaan nahay gobolka dadka ugu badan laga baaray xanuunka. Taasina niyadda ayay noo qaboojinaysaa, ayay tiri Ms. Berejiklian. Tirakoob laga sameeyey New South Wales ayaa sheegaya in ku dhowaad 107,000 oo qof laga baaray xanuunka COVID-19 gobolka oo dhan. Dhanka kalena, safaf dheer ayaa loogu jiray xafiisyada Centrelink-ga ee dalka oo dhan, iyadoo website-ka dowladda ee MyGov uu shaqadii joojiyey maadaama dad badan oo shaqooyinkooda ku waayey coronavirus ay dalbanayeen lacagaha shaqadoonka iyo cayrta. Dowladda federaalka ayaa raaligelin ka bixisay jahawareerkii shalay ka dhacay xafiisyada Centrelink. Dad gaaraya 100,000 oo qof ayaa hal mar galay website-ka MyGov, iyadoo caadiyan ay galaan 6,000 oo qof. Wasiiradda adeega bulshada Ann Ruston ayaa Channel 9 u sheegtay in wixii shalay dhacay ay ahaayeen wax qalbi jaba, waxayna qof kastoo aan xaalad degdega ku jirin u sheegtay inaysan booqan xafiisyada Centrelink-ga.
If you are new coming on to payment, but you've got some sort of,
haddii aad ku cusub tahay oo aadan hore lacag uga qaadan jirin Centrelink-ga, laakiin shaqadaadii aad ku leedahay fasax lacaga, marka uma baahnid inaad hadda cayr dalbato. Dhowr maalmood sug, dulqaad waa in la yeesho, hana la sugaayey tiri in waan ognahay in waqti adag lagu jiro. Gobolka Tasmaniana waxay sii adkeeyeen xanibaadii ay ku xakameynayeen fidida coronavirus. Premier Peter Goodwin ayaa sheegay in dhammaan booqashooyinka aan daruuriga ahayn ee dadka ka soo raaca doonta ka timaada Melbourne la mamnuuci doono. Premier Goodwin ayaa sidoo kale ku boorinaya shacabka reer Tasmania oo hore u saarnaa markabka dalxiiska ee Ruby Princess iyo maraakiib kale oo dalxiis inay iskarantiilaan kadib markii qof markabkaasi saarnaa laga helay xanuunka coronavirus. Dowladda Queensland waxaa la filayaa inay ku dhawaaqdo sanduuq lacageed oo gaaraya $3 billion oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhaqaale ee uu geystay xanuunka coronavirus. Tan ayaa looga dan leeyahay in ganacsatadu aysan xirin ganacsigooda oo aysan kicin inta uu socdo xanuunka, iyadoo ilaa iyo hadda laga helay waa gobolka Queensland 319 case. Xeerka la isticmaalo marka dadka laga baaraya xanuunka ayaa la filayaa in wax laga beddelo maalmaha soo socda. Waxaa horey mudnaanta loo siin jiray dadka dalka dibaddiisa ka yimaada iyo dadka ay la kulmeen ama kuwa ay ka muuqdaan calaamadaha xanuunku. Inkastoo weli inta badan ay kaysaska hadda jira ay yihiin kuwa dhowaan dalka dibaddiisa ka yimid, kuwaasoo gaaraya 1,709 qof. ku-xigeenka madaxa sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka dalkan Australia Paul Kelly ayaa arrintan shaaca ka qaaday mar uu ka qaybgalayay barnaamijka Q&A ee ABC-da ka baxa. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo ay yaraanayaan dadka dalka dibaddiisa ka soo gala maadaama dowladdu ay soo rogtay xannibaado socdaal iyadoo la isku dayayo in la xakameeyo xanuunka. Ilaa iyo hadda 140,000 oo qof ayaa Australia oo dhan laga baaray xanuunka COVID-19. Britainna dadka waxaa la amray in gebi ahaanba gurigooda ay joogaan si loo yareeyo ama loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Waxaa keliya loo ogol yahay inay dadku u baxaan inay soo iibsadaan waxyaalaha daruuriga ah iyo weliba inay jimicsi ama socod yar uga baxaan ama inay shaqo tagayaan. 44 qof ayaa ku dhintay dalkaasi 24 saacadood ee u dambeeyay waa dalka Britain. 1.5 bilyan oo qof ayaa adduunka oo dhan ilaa iyo hadda la amray inay guryahooda joogaan. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in xanuunkan adduunka ku fiday uu hadda ka sii darayo.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.